It's two kids, baby.
Yani kama ningepata nafasi ya kuchagua kwenye dunia nzima, bado ningekuchagua wewe. Nakupenda sana, umepata nafasi ya kutanua kwenye dunia nzima, nikimba na kuimbia wewe. No matter what, give you my heart, Illuminati, you got my heart. Yani mama, unanichezesha ananado like a Scooby Dooby 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 Doo. Kusata mapigo kwenye roho, umeni mada, unavyonipeleka ananado. You're my painkiller, paracetamol. Nakupenda mia more, I'm in love.
Every time, boy, I think of you. Anything I could do for you, no matter what.